Ulipokuwa na uliwasaidia mengi, kakusifu sana, kakuita wendo kingi. But the turn around and blame you for everything. They turn around and blame you for everything. Ulipokuwa na uliwasaidia mengi, kakusifu sana, kakuita wendo kingi. But the turn around.
Amen.